waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. xanuun ayuu dareemaa Richard Johnson oo ah oday ka tirsan qabiilka Gorongoran markuu xasuusto dhibaatadii ay soo mareen awowayaashiis xilligii ay Yurubiyaanku dalkan bilaabeen inay gumaystaan. Qabiilka uu ka soo jeedo Johnson ayaa ku dhowaaday inay Yurubiyaankii dalka yimid ka ciribtiraan dhulka ay ku dhaqmi jireen oo ku yaalla bartamaha iyo koonfurta Queensland. Awowgiis ayaa ahaa qofka keliya ee nool ee ka badbaaday jiilkaasi.
One of the chases that was perpetrated upon their people where they were hunted down and ran over to a place called
mid ka mid ah goobaha dadkeena lagu daba socday ayaa waxaa ka mid ahaa meel la yiraahdo Mogol. Waa meel buuraley ah oo ay ku dhuunteen awowgay. Waxaa lagu qariyay meel jiq ah. Waxaa ku qariyay adeerkiis Gimimi. Markay qorraxdu dhacdayna ayaa loo soo noqday oo laga saaray. Marka nasiib ayaan lahayn. Maanta halkan maanaan joogeen haddii aan la qarin lahayn awoogay. Ama waa la dili lahaa ama inta la qaata sida caruurtii kale ayaa xarumo la geyn lahaa oo loo korin lahaa sida Yurubiyaanka. Marka taariikhdeenu maanta si kale ayay ahaan lahayd. Badbaadada awoogiis ayaa u suurta gelisay in abtirsigoodu uu sii socdo. Laakiin si la mid a aqlabiyadda dadka dalka loogu yimid ee Australia, qoyska Johnson ayaa soo maray siyaasado cadaadis badan waqti dheer. Shuruuc lagu fulinayo siyaasad loo yaqaanay protection ama difaacid ayaa laga hirgeliyey lix gobol oo ka mid a dalkan intii u dhexaysay 1867 ilaa 1911. Shuruucdaas ayaa looga dan lahaa in lagu faquuqo oo lagu takooro dadka aboriginaalka iska dhalka, sidoo kalena caruurta ay iska dhalaan aboriginal iyo caddaan lagu koriyo sidii dhaqan caddaan oo kale. Iyadoo hadda loo yaqaano Stolen Generation ama jiilkii la xaday, ayaa caruurta waalidka midkood yahay aboriginal laga qaadayay qoyskooda loona diri jiray xarumo lagu hayo si ay u noqdaan waa sida markaas lagu tilmaami jiray dad Yurubiyaan ah. Maamulada gobollada ayaa awood loo siiyey inay go'aan ka gaaraan halka ay ku noolaanayaan dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku iyo waliba cidda ay guursanayaan. In lagu hadlo luqadda dadka dalka loogu yimid ayaa inta badan la xakameeyey ama la mamnuucay ilaa 70-meeyadii. Ka hor intaan Yurubiyaanku iman dalkan, waxaa looga hadli jiray 250 af oo ay leeyihiin dadkii dalkan deganaa. Cilmi baaris dhowaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in sanadkii 2012 120 oo keliya ay wax ka nool yihiin luqadahaas, iyadoo qaar badan ay qarka u saaran yihiin inay gebi ahaanba cirib tirmaan. Waxaase si caadiya loo isticmaalaa 13-18 af. Waa kan mar kale oday Johnson.
They restricted our use of our languages, the speaking of language between individuals and in families. People weren't allowed to speak their language.
Waxay xakameeyeen isticmaalka luqadaheena, in dadka ama qoysasku ku wada hadlaan. Dadka looma ogolayn inay ku hadlaan afkooda, waxayna ka baqayeen in meel kale la geeyo haddii lagu qabto iyagoo afkooda ku hadlaya. Marka cadaadiskaas wuxuu gaaray in dadku ay ku hadlaan oo keliya afkooda marka ay isleeyihiin cid kale inima maqlayso. Desmond Parcell oo degan gobolka Bundaberg ayaa sheegay in dadka dalkan loogu yimid ay weli ka soo waaqsan la'yihiin baabi'intii afafkooda.
Language is a big thing for any culture, you know, to have that language. That's what kind of separates you, you know, you got that different lingual talk.
Luqaddu wax weyn ayay u tahay dhaqan kasta. Luqaddaadu waa tan aad ummadda uga duwan tahay. Af gooniya ayaad ku hadashaa. Marka intaas laga qaado, waxay la mid tahay adoo lumiyay haybtaada. Marka in laysku dayo in la soo celiyo oo laysku dayo dib u heshiisiin ma aha wax sahlan. Dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islandersku xaq umay lahayn in lacagaha cayrta sida kuwa howlgabka la siiyo ilaa dhammaadkii 60-meeyadii. 1962 ayay ahayd sanadka u horreeyay oo loo ogolaado dadka dalka loogu yimid inay codeeyaan. 1962-dina qaar badan oo ka mid ah xataa lamay socon in loo ogolaaday inay codayn karaan. Doorashada qasabkaana laguma soo rogin dadka dalka looga yimid ka hor 1982-dii. Gobollada qaar, arrimaha aboriginalka waxaa maamuli jiray wasaaradda maamusha dhirta daaqa iyo xayawaanaadka. Afti la qabtay 1967-dii oo 900,000 dadku ay u codeeyeen haa, ayaa dadka dalka loogu yimid si rasmi ah looga dhigay inay qayb ka noqon karaan shacabka dalka. Richard Johnson wuxuu jiray 16 sano markii aftidaasi la qaaday.
We were recognized as citizens and given the right to vote, even though prior to that, some of our people were allowed to vote. There was no official recognition or instruction from government.
Waxaana loo aqoonsaday inaan nahay muwaadiniin. Waxaana la siiyay xaq aan ku codeyno, inkastoo qaar naga mid ah hore ay u codeyn jireen. Haddana ma jirin aqoonsi rasmi ah ama qoraal dawladda ka soo baxay oo na lagu darayo tirakoobka. Marka waxaan ka soo boodnay inaannu qayb ka ahayn dhirta iyo xoolaha oo aanu noqono dad saxa. Waxaanse anigu door bidi lahaa inaanba qayb ka noqdo dhirta iyo daaqa sababtoo ah waxay iga dhigaysaa inaan ku dhashay dhulkan oo aan ku socdo kuna noolahay oo aan reerkayga ku korsado. 1967-dii waxay ahayd waqti taariikhiya markii faquuqii sida rasmiga loogu hayay dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka uu dhammaaday. Laba sano kadibna waxay dhammaan goboladu joojiyeen dhammaan shuruucdii u ogolaanaysay in carruurta laga qaado aboriginalka iyadoo la isticmaalayo siyaasaddii loo yaqaanay protectionka. 2008-diina ra'iisul wasaarihii hore ee Australia Kevin Rudd ayaa si rasmi ah raaligelin uga bixiyey jiilkii la xaday ama wixii loo bixiyey Stolen Generation. Laakiin Richard Johnson waxaa isaga xasuus weyn ku reebtay qudba kale oo ra'iisul wasaare hore oo kale Paul Keating uu ka jeediyey Redfern Park.
We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseases and the alcohol.
Waxaan ka qaadnay dhulkii ay dhaqanka u lahaayeen, waxaan burburinay habkay u dhaqmi jireen, waxaan u geynay cudurro iyo khamri, waanu laynay arruurtana hooyooyinkood ayaanu ka qaadanay. Paul Keating ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii u horeeyay Australia oo si rasmi ah uga hadla cadaalad darradii Yurubiyaanku ay kula kaceen dadka dalka loogu yimid. Dadaalada dib u heshiisiinta rasmiga ayaa heer taariikhiya gaaray sanadkii 2000 markii rubac milyan qof ay ku lugeeyeen buundada weyn ee Sydney Harbour Bridge iyagoo taageeraya dib u heshiisiin.
I remember it was a very emotional time for a lot of people. And the fact that there was a march over the Sydney Harbour Bridge, I think those particular instances for me derived a lot more
waan xasuustaa waxayna ahayd waqti dad badan dareenkoodu kacsan yahay. Xaqiiqda ah inay socodkan ka dhacday Harbour Bridge in isbeddel socdo ayaan dareemay. Nasiib darrase, isbeddeladaas waa kuwa marmar dhifa oo keliya dhaca. Hay-adda dib u heshiisiinta Australia oo la aasaasay 2010-dii ayaa ah hay-ad fududeysa dib u heshiisiinta dhex maraysa dadka dalka loogu yimid iyo shacab weynaha guud ee Australia. Madaxa hay-addan Justin Mohammed ayaa sheegay in wixii ka dhashay socodkii Harbour Bridge ay ahayd wax aad muhiim u ah. 10 sano ee u dambeysay oo keliya ku dhowaad 800 oo ururo ganacsato iyo qaybo ka mid ah bulshada ayaa qaaday buu yiri tallaabooyin dib u heshiineed oo ay ku saxayaan khaladaadkii hore u dhacay.
There's been 25 years of this formal approach of reconciliation. The people have grown up with the bridge walks, the apology speech.
25 sano ayay soo socdeen tallaabooyinka rasmiga ee dib u heshiintu. Dadku wax badan bay ka faa'iideen socodkii buundada Sydney. Waxa ka soo baxayna waxaa ka mid ahaa raaligelintii uu bixiyey Kevin Rudd. Desmond Parcell ayaa sheegay in wararka aan fiicnayn ee warbaahintu ka sheegta dadka dalka loogu yimid ay dhaawacday kalsoonida dad badan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo. Ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.